MWEX Entertainment.
Oh yeah.
See this.
You know my K.
Classic voice.
Go de mon kaka nisa jani. Oh yeah. When you when you did it, it's on the journey. When I market is it in the Malusi? Kuso wandala mayoli pila fizi. Kutopa ni kumangira mikuzi. Koma sisi kada fika ya paprizi. Mwana kazi skumna musisa. Jifu kwa jofuna drama basi kumu kwa tirisa. Oh yeah, makope yake mona gamba. Maloto wake kuwa ngamba. Mademo konza sokololo wala. Kuto si chimba ngoma choza mama.
Mkamuone.
Neno mkamuone.
Mkuse siku mkamuone.
Toka mota mango nila nila.
Kumandadi mkamuone.
Mkamuone wana wa.
Mkuse siku mkamuone.
Mkamuone wana wa.
Mwena mkati mkuchepesa mafuto. Chosa siwa mku watu sa mafuto. Kupanga chikanizo pamosi ndiye muna niwasafu na kupasa na kumafuso. Muna ngode ya jela, mwapesa ngode bojela. Muna mpanga kala wa masi, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, mena ikate mpwana. Amachite kukuna kunja. Mamba maka mpwana. Simafika kukuna usaja. Neno mpange siku ndati. Muka mune ndati. Ai jonne
come on daddy come on come on come on come on come on daddy come on come on come on come on come on come on daddy come on come on
come
on come on come on
come on.
Hehehehe